Atwagaliza Christmas ino mwaka omuggya saba tulonde ebyapa mu manya gaffe. Atwagaliza Christmas ino mwaka omuggya saba tulonde ebyapa mu manya gaffe. Tunayitanga babiri omulangira Yesu. Gowamma nange njagala okwebaza. Tunayitanga babiri nabbika kanda tuzigiridde agambye nti ensolo kweri. Tweyanzizza nnyo Yesu
kubengalo baba.
Tweyanzizza
okutuwa nabbi w'omulembe.
Tweyanze
kabaka tweyanze.
Tweyanzizza okutuwa nabbi
w'omulembe.
Omundabiranga omulungi eyansabira.
Tweyanzizza okutuwa nabbi w'omulembe.
Abeera omulamu omuwe n'ebyayagala.
Tweyanzizza okutuwa nabbi w'omulembe.
Okuzaalibwa kwa nabbi kitegeeza ki mu matwale g'abasinga obwavu abasembayo?
Kuzaalibwa kwa nabbi kitegeeza ki mu matwale g'abasinga obunaku?
Maama basula bakaaba endwadde, munnanga basula bakaaba emizimu, wamma basula bakaaba obulumi atakitegedde. Kankigaziyemu okifuna olwaleero. Okuzaalibwa kwa Yesu kitegeeza ki eri mu kifo ekisinga obujama ente gye zibeera? Wandibadde ennyumba naye Yesu ye yali azireese ennyumba yandikoza atya? Wandibadde ekibuga naye Yesu ye yali akireese ekibuga ekitukuziddwa? Wandibadde oba eddwaliro bonna ye yali abasinga abasawo abatendeke ennyo? Yandibadde afuula emmere amayinja mu maaso ga Sitaani singa yali ng'Adamu? Yandibuuse ku musaalaba singa ffe abajaganya ssekukkulu twadda mu kyalo? Kambuuzeemu okuyiga omuntu asabira abantu omwaka ku mwaka omufaananyani. Mu batume ba Yesu nabbi kakande twamufunanga ekirabo eŋŋoma ziwune. Tweyanzizza nnyo Yesu
kuba eŋŋoma eŋŋanda.
Tweyanzizza okutuwa nabbi w'omulembe. Tweyanzizza nnyo Yesu
laba bwe tweyagala.
Tweyanzizza okutuwa nabbi w'omulembe. Tweyanzizza nnyo Yesu
asaana kuba mirembe nno.
Tweyanzizza okutuwa nabbi
w'omulembe.
Tweyanzizza nnyo Yesu. Tweyanzizza okutuwa nabbi w'omulembe. Kuzaalibwa kwa Yesu kitegeeza ki mu matwale g'abasinga obukopi abasembayo? Kuzaalibwa kwa kabaka kitegeeza ki mu matwale g'abasinga obwavu abawonga byoya nga banoonya abakozi ab'omuzimbira olubiri babawe ssente eziringa obulolo, nga banoonya abakozi ab'okumusuza Yesu, nga banoonya omwana ab'okumuvuganga, nga banoonya abakozi ab'omufumbira emmere? Bannanga omulangira azize ennyama ayagala mpuuta. Olugiryako katono ate n'ayo yankoko. Olugiryako katono n'asindika eri mwaba mubeera okumpi kitegeeza ki? Olugiryako katono n'asindika eri mwaba mubeera okumpi kitegeeza ki? Abatambula n'abaavu nga mulabye nnyo, nabbi kakande ffeeno yabatugaana. Tunaayitanga babiri omulangira Yesu gowammaako n'eŋŋoma ziwune. Tweyanzizza nnyo Yesu
kubengalo baba.
Tweyanzizza
okutuwa nabbi w'omulembe.
Tweyanzizza nnyo
tweyanze kabaka tweyanze.
Tweyanzizza okutuwa nabbi
w'omulembe.
Omundabiranga omulungi eyansabira.
Tweyanzizza okutuwa nabbi w'omulembe.
Abeera omulamu omuwe n'ebyayagala.
Tweyanzizza okutuwa nabbi w'omulembe.
Atwagaliza Christmas ino mwaka omuggya mujje tulonde ebyapa mu mannya gaffe. Ng'oli wa mukisa mu bakazi bonna, ng'oli wa mukisa mu basajja bonna. Tunaayitanga babiri omwaka tugumazeeko nange njagala okwebaza. Abayimbi ba sinagoga mwebale, baweereza b'ekkanisa mwebale, taata nabbi kakande webale nnyo. Walaalaala omwaka tugumazeeko, abazimbi ekkanisa mwebale, abalangira n'abambejja mwebale nnyo, abakiga n'abanyankole mwebale, abatolo n'abeebunyolo mwebale nnyo, abasoga n'abembaale mwebale. Tweyanzizza bannaffe mwebale nnyo, abazimbi ekkanisa mwebale, abalangira n'abambejja mwebale nnyo, abakiga n'abanyankole mwebale, abatolo n'abeebunyolo mwebale nnyo, abasoga n'abembaale mwebale. Walaalaala omwaka tugumazeeko. Tweyanzizza nnyo Yesu
kubengalo baba.
Tweyanzizza
okutuwa nabbi w'omulembe.
Tweyanzizza nnyo Yesu
tweyanze kabaka tweyanze.
Tweyanzizza okutuwa nabbi
w'omulembe.
Tweyanzizza
omundabiranga omulungi eyansabira.
Tweyanzizza okutuwa nabbi w'omulembe.
Abeera
omulamu omuwe n'ebyayagala.
Tweyanzizza
okutuwa nabbi w'omulembe.
Tweyanzizza nnyo. nnyo Yesu tweyanzizza okutuwa nnabbi ow'omulembe tweyanzizza nnyo Yesu tweyanzizza okutuwa nnabbi ow'omulembe.